abasumba tuzukuke abasumba tusabe tenchimanyi wetu imilila tewa wichi mulema yesu ngumu watobula mbo
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 bitufu kanjuleko uruno narimanyi bazadde bange bebananyamba olaba n'emikwano ganyuwawo abakyala be nafuna nange banyuwawo negwe nafuna nkimanyi agenda kunyamba nanyuwawo kyebudenzi jambagamba bikwase yesu alina mabanja bambi bimukwase tewaliki mulema yesu kubantu nga balina ebigambo bingi bambi bogera mbu ku kanisa egenda kugwa n'omulogo yangamba musibe bili ngenda kubaloga kyendaba abantu belabidde katonda gwe tulina abasumba tuzukuke abasumba tusabe tenkimanyi bwe tuyimirira tewabe kimulema oyo yesu tonda wafe
tewali
kanisa boji mukwasa abikola ka watali omuzungu yesu
Thank you.